Mapenzi kuleza kama mtoto, nitakubembeleza kama malo. Staki chocheza achokochoko, aprokoto prokoto, yani ushaniweza kwa penzi lako la moto moto moto. Tikisha na ako kagwere na mina kierere, toka zile enzi za Nyerere ningekupata kwere. Tikisha na ako kagwere na mina kierere, toka zile enzi za Nyerere ningekupata kwere. Eti wanakuita Adamshi, Adamshi kishemele, Adamshi, Adamshi yani wewe, Adamshi, Adamshi, Adamshi. Eti wanakuita Adamshi, Adamshi kishemele, Adamshi, Adamshi yani wewe, Adamshi, Adamshi, Adamshi. Kama kachori ulivyo pendeza, napenda zako sitori ukininongoneza. Kitanda ni kama singeri unavyo icheza, na vimacho kama gorori ukivire mbeleza. Tikisha na ako kagwerere na mina kierere, toka zile enzi za Nyerere ningekupata kwerere. Tikisha na ako kagwerere na mina kierere, toka zile enzi za Nyerere ningekupata kwerere. Eti wanakuita Adamshi, Adamshi shemere.